Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyanyu muri Isanga. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Iki kiganiro kandi mushobora kugikurikira uko kirimo kiba kuri radio yacu voa.com na internet rero muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko rero muri Isanga. Imyenda u Rwanda rufata mu mahanga no mu gihugu imbere igenda yiyongera mu mpera z'umwaka w'2017. Iyi myenda yose yageraga ku mafaranga y'u Rwanda hafi miliyari 372,000,000. Kwiyongera biterwa n'iki? Ese imyenda iteza imbere ubuzima bwa rubanda uko byakabaye? Nibyo rero tugiye kuganiraho n'umushyitsi twatumiye. Umushyitsi yitwa Aime Murigo Sindayigaya. Amaze igihe kinini akora mu by'ubukungu, imari n'ishoramari. Muri iki gihe ni umusesenguzi mu by'imari mu ishami Treasury Group rya Sweden Bank i Stockholm muri Suede. Simbatindi rero mbazanire umushyitsi. Aime, uraho neza? Urakomeye?
Bwana Kamili, ndi muranyumva neza?
Yego, ndakumva neza rwose. Uraho neza?
Ndaho, ndakomeye rwose.
Nuko nkuvuze gusa mu magambo abiri, ariko watubabariruka tukibwira neza kurushaho gatoya.
Amazina mwavuze neza. Ubundi numvise nyine munavuga n'ibyo nkora aha muri Suede. Ariko mbere yaho nyine nize ibintu by'ubukungu mu Bwongereza, ndetse ntangira akazi mu mabanki anyuranye yaho, harimo yitwa Halifax and Bank of Scotland, yitwa Lehman Brothers, muzi ko yuko yagize ibibazo. Nkora no mu bintu bijyanye n'isoko, isoko ry'ubukungu rya finance. Ngira n'amahirwe gukora nk'igihe cy'imyaka nk'ibiri muri Commonwealth, nkora muri Department of Economy.
Hariya i Londres mu Bwongereza?
Yego.
Ku cyicaro gikuru cyayo?
Yego. Ubwo ndi mu Kanza ntahanga nyine muri Stockholm. Nkora mu byo bita asset management, ni nk'ibigo bicunga amafaranga y'abantu bashaka kujya mu zabukuru. Ubwo rero mpavanza muri banki ndi gukora mu.
Nuko uri umuhanga nyine muri ibi ngibi, uri inararibonye muri urwo rwego. Mu kwezi kwa karindwi 2018 wanditse inyandiko ndende ivuga ku myenda y'u Rwanda. Nuko hanyuma rero iyi mibare ni wowe wayitanze. Nari maze kuvuga nagerageje kuyishyira imyenda, nagerageje kuyishyira mu mafaranga y'u Rwanda gusa kugira ngo Abanyarwanda bumve uko bimeze, ariko biragoye, ni menshi. Muri urwo rwego hakaba hari umuntu witwa Ngendahimana Jean-Pierre watwandikiye kuri Facebook yacu ati ndakeka atari byo. Wenyine aravuga ko u Rwanda rutagujije aya mafaranga ko atari byo, ahubwo ati nakwibaza ko ari nyine u Rwanda rufite ibibazo by'amafaranga ntabwo ruyaguza. Ati niyo mpamvu y'izamurwa ry'imisoro ya hato na hato ndetse umuntu ntiyabura no kuvuga kuri kiriya cyegeranyo cy'abanki y'isi cyo kunyereza ayo mafaranga aguzwa cyane ko kenshi mu bumenyi bwacu buke twibwira ko ari inkunga. Iki kigiye cyegeranyo nacyo waragisomye?
Ari gusobanura icyegeranyo yego kivuga iby'imfashanyo zinyerezwa zigeze kuri miliyoni 190 kuva mu 2020 kuva mu 1990 kugeza mu 2010.
Yego.
Naragisomye.
Cyose hari icyo wakivugaho?
Yego rwose nakurikiye n'ukuntu mwahamagaye abandi basesenguzi bakiganiraho. Nta bishyashya nakongera usibye yuko buriya numva yuko byaba byiza ko dusobanukirwa neza n'amateka y'izifashanyo, kuko urabona u Rwanda ni igihugu kimaze igihe kandi ni ngombwa ko abadukurikira bajya bakurikira bakumva iby'izifashanyo. Nimubwo uburyo rero buriya naje gusanga buriya u Rwanda rwagiye rufata imfashanyo kuva kera kuva mu 1960 ku buryo zagiraga wenda tuvuze nko kwijanisha 8% kuva muri 1960 kugeza muri 71 zirazamuka muri 73 kugeza muri za 90 bakabaha 13% y'ububumbe bw'ubukungu. Noneho nyuma ya 1994 babahaye wenda ubwongereranyije hafi nka 19% y'ubukungu. Urumva yuko yagiye yiyongera kandi rero ayo mafaranga nubwo bavuga yuko anyerezwa buriya afite akamaro, yari afite akamaro ku iterambere ry'igihugu, kuko iyo urebye mu Rwanda nyine nk'icyo gihe cya za 60 amafaranga y'imfashanyo 100% niyo yatumaga leta ikora imirimo yo kubaka imihanda n'ibintu binyuranye
n'amashuri n'amavuriro
n'amashuri. Noneho mu gihe cya 1970 kugeza muri za 94 90% y'ayo mafaranga niyo nayo yakomeje kuba amafaranga leta ishora mu bikorwa bya leta kugira ngo nyine ayo mashuri iyo mihanda yubakwe. Ubu rero yurebye neza nyine kuva muri 1994 byagiye ari 100% nyine amafaranga menshi yagiye akoreshwa y'imfashanyo. Ariko navuga yuko bigaragara ko guhera nko mu 2008-2009 ayo mafaranga y'imfashanyo yagiye agabanuka ku buryo yavuye ku 100% agera kuri 48%. Ubwo ndi kuvuga 40% ndi kuvuga amafaranga leta ishora mu guteza imbere no mu bintu bijyanye
n'ubuzima
n'iterambere.
Yego. Ubuzima bwa rubanda
ndaza kwasobanura nubwo bya izo mfashanyo zisa nk'izagabanutse aho ngaho ndaza kwasobanura neza kugira ngo abantu babyumve, kuko aho icyo nicyo gihe tunabona yuko n'inguzanyo nazo ziyongereye.
None se imfashanyo n'inguzanyo biratandukanye rero ubu ngubu nkuko nguko Ngendahimana Jean Pierre abyibaza, biratandukanye imfashanyo nayo n'amafaranga leta hebwe ubu ihabwa ku buntu yo kuyifasha gusa, noneho akaba n'inguzanyo.
Yego. Imfashanyo ni amafaranga leta ihabwa ku buntu, yagiye ihabwa na banki y'isi, ariko rero yagiye nahabwa n'ibindi bihugu. Aho rero niho na kiriya kigereranyo uko mwagiye mukiganiraho njye uko nabyumvise nuko kiriya kigereranyo cyakozwe na banki y'isi cyavugaga yuko cyo kireba amafaranga giha biriya bihugu. Ngo ni banki y'isi ireba amafaranga yonyine iha ibyo bihugu, ntabwo ireba amafaranga ibindi bihugu
biha u Rwanda
n'ibindi bihugu nkabyo. Ubwo rero mbishyize mu mibare, banki y'isi no ku rupapuro rwa nyuma irabisobanura, ivuga yuko yahaye nk'u Rwanda 2.7% y'ubukungu by'umubumbe w'ubukungu bw'u Rwanda.
Ni makeya.
Ariko noneho wareba ijanisha u Rwanda rubona ugasanga ni nka 13 n'ibice 7 nyuma yuko hari 11% iriya raporo itigeze ikoraho ubushakashatsi no kuvuga ngo yakoze ubushakashatsi gusa ku mafaranga bagiye isi iha u Rwanda mo imfashanyo ntabwo yakoze ubushakashatsi ku mfashanyo u Rwanda rubona cyangwa se n'ibindi bihugu bibona bivana mu bihugu biteye imbere nk'ibindi bya Sweden n'Ubwongereza Ufaransa se Buholandi aho rero niho nagira ngo nsobanure neza kugira ngo humvikane bivuga yuko rero ubwo wenda hagize n'uzakora ubushakashatsi bwa yandi ashobora kubona ko hari andi yabuze ikindi rero ngira ngo nsobanure n'uko ibimenyetso n'ubwo amafaranga anyerezwa yari afitiye runini leta cyane cyane y'u Rwanda kubera yuko nk'iyo urebye nko mu 2012 igihe imfashanyo bazihagarikaga ubukungu bw'u Rwanda bwaragabanutse iyo urebye nka raporo y'isi yose yasohotse mu 2015 yatanze ibintu 4 byerekana mbese ibyo nakwita karakteristike z'ubukungu bw'u Rwanda bavuga ibintu 4 bavuga yuko u Rwanda ari igihugu kuko ubukungu bukura ariko iyo ugiye ku cyo bita GDP by capital ni bya bindi nyine u Rwanda rushaka kuzamura rukageza ku mu bihugu biteye imbere ho gatoya bavuga yuko uwo mubare ukomeza kuba mutoya nubwo ubukungu bw'u Rwanda bukura icyo ni icya mbere icya kabiri bakavuga yuko nubwo amafaranga bashora mu bikorwa remezo by'igihugu ari menshi yazamutse ayo ngayo ntabwo ava muri private sector ntabwo ava mu
rwego rw'abikorera ku giti cyabo
ku gitabo ava mu mfashanyo
bivuze yuko urwego rw'abikora ku giti cyabo mu Rwanda rukiri ruto
ari ruto yego aho rero bakavuga yuko nanone u Rwanda ruta ubukungu bwabo budatwarwa n'ibyo bakurisha hanze ubundi bakanavuga rero yuko ubukungu u Rwanda ahanini buterwa bushimangiye ku mfashanyo mu byo mvuga rero ntabwo ari ubundi gufashwa n'imfashanyo ntabwo ari igisebo icyangombwa ni uko ubikoresha kugira ngo nyine wikure muri uko gufashwa iyi mibare rero nta nsanga hano kugira ngo nerekane uburyo ki izo mfashanyo nubwo bavuze yuko zinyerezwa birababaje ubwo nagira ngo nerekane nyine nerekane uburyo ki izo mfashanyo zifitiye abanyarwanda akamaro kandi nasobanure yuko kiriya kigereranyo cyarebaga gusa imfashanyo banki y'isi yose iha biriya bihugu n'u Rwanda ntabwo cyarebaga imfashanyo
zituruka ahandi
bivuga yuko rero birashoboka ko hari n'andi wenda ashobora kuba
nabyo birashoboka
nayo n'iyo myenda nabyo tuvuga
ese ubundi y'imyenda reka mbanze nibutse abaduteze amatwi ko bateze amatwi nyine radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda iki kikaba ari ikigano muri sanga umutumirwa ni M muri go sindayigaya ni umuhanga mu byerekeranye n'imari n'ishoramari n'ubukungu akorera M tuvuze kuri iyi myenda nyine ubundi gihe nayivuze mu mafaranga y'u Rwanda nikoresha nifashishije ikoranabuhanga rya internet nuko nsanga ari hafi miliyari ibihumbi bitatu na 72 ni ukuvuga trillion eshatu muzindi ndimi uyashyize mu madorari y'abanyamerika hanyuma ugahindukira ukareba kugira ngo abantu bumve uburemere bwawe cyangwa se bumve ko atari imyenda myinshi nka buri munyarwanda umushyizeho amafaranga agomba kwishyura muri iyi myenda ni nkangahe
murabona nk'iriya myenda iriya myenda urebye nk'uko bivuze ni nka biliyoni nk'eshatu z'amadolari
miliyari eshatu z'amadolari
ubwo nabyita miliyari ya ubwo rero ubwo ugomba kuzigabanya wenda nka miliyoni 12 ko turi miliyoni 12 ubwo urumva ko nibura umuntu umwe yaba afiteho nka kampibare neza yaba afiteho hafi nka 2638
yego
yaba afiteho nka 2068
n'uruhinja
niba ubwo ni kucyo nuko byo tugabanye nyine na 12 ni nk'ayo ngayo ariko rero buriya iriya myenda irimo ibice bigiri buriya iriya myenda tuvuga ya biliyoni 3 turi kubona ahangaha bingana na 34% by'ubukungu bw'u Rwanda ni umwenda uva hanze nibyo bita external aid ni umwenda uva hanze biki n'umwenda wenda urabona nko mu 2012 u Rwanda rwatanze icyo bita Eurobond rubitanga ku masoko yo hanze babaha nka miliyoni 400 ubwo ngubwo ni umwenda wo hanze ariko rero hari n'indi myenda mujya mubona nyine bavuga bati leta y'iki gihugu yahaye umwenda leta y'u Rwanda hari n'ubwo na World Bank mu 2016 hari yatangiye gufata imfashanyo izihinduramo inguzanyo ibyo byose rero nibyo bita external debt noneho rero kuri iyi myenda nakwita external debt hari indi noneho u Rwanda narwo rufata mu imbere mu gihugu
nko mu mabanki ari imbere mu gihugu ku bantu mbese bafite amafaranga ahagije ku buryo baguriza leta
yego ariko ni mu buryo bwo gutanga impapuro z'inguzanyo zitwa bond ubwo ikaba yarabitangiye mu 2018 mu by'ukuri iyo ubirebye icyo nakwita dynamics mu bintu by'ubukungu ni byiza kuba igihugu kigenda kigashobora guhimba izo platform cyangwa se guhimba ubwo buryo bwo kujya gufata amafaranga hanze no mu gihugu ibyo ngibyo numva nkanjye ubirenga mu buryo bwa finansi mbona ari iterambere ndetse kandi burya n'umwenda no kuguza nawo ntabwo ari muri buryo icyangombwa n'icyo ukoresha kuko ubirebye neza n'umuntu ushaka gutangira ibyashara aragenda akajya ahantu akamuguriza amafaranga agakora akunguka
akishyura atanga ni yego nuko eme ntabwo ubundi iki kiganiro cyawe nanjye twenyine gusa ni icya rubanda mbibutse nyine yuko uko umaze kubitubwira imyenda y'u Rwanda tuyishyize kuri buri munyarwanda wese ni amadolari 250 nanjye maze gukora imibare 250 kuri buri munyarwanda wese y'amadolari ubwo se ni menshi cyangwa ni make
ni menshi ayo ngayo ni menshi kubera yuko impamvu uvuga ko ari menshi nuko ubwo ugomba no kongeraho mwakagombye no kongeraho nayo yandi navuze yo mu gihugu kugira ngo mugire icyerekezo nyacyo cy'intuza cya icyerekezo nyacyo cya ndetse umwenda wose uko ungana kuko umwenda ubu ngubu uko ungana wose ubugeze kuri 53%
y'ubukungu mbumbe
w'ubukungu uko tuzi rero ubukungu bw'u Rwanda ubu ngubu bugomba kuba bugeze nko muri biliyoni 9 ubwo turi kuvuga hafi nka biliyoni 4 hafi 5
ijwi rya Amerika yego
aho rero murumva ko bishobora kubara amafaranga menshi ukurikije yuko ahanini inyungu uzana muri bya nyirawe uko bayakoresha kuko hari ikibazo bavuga yuko yashowe mu mishinga minini ariko itarabasha kuzana umusaruro ngo igaruze uwo mwenda bafashe
n'igishoro
imishinga urabona umucuruzi yagiye gukora umushinga we abafite uburyo ki yakoze ubushakashatsi bwe akabira buriya wenda leta rukuntu yabirebye mu bitekerezo byabo ikabona wenda barunguka cyangwa se bazunguka ryari ariko iyo birebye nyine nuko banki y'isi bivuga yuko ntabwo bari babasha kuyagaruza kandi niyo mishinga ntabwo irabasha kugira icyo ivuga imishinga rero tuvuga ni nka biriya bya Rwanda Air bya Convention Center na amahoteli urumva yuko ibyo ntabwo yari byazanye uwo musaruro ikibazo rero ni uko nanone kandi bagomba kwishyura inyungu buri mwaka uriya mwenda rero wo mu gihugu nubwo ushobora kuba bavuga yuko wenda ari mutoya ariko buriya wishyura inyungu nyinshi buri mwaka kurusha uwo hanze kandi rero ufite n'ingaruka mu gihugu kubera yuko niba wishyura inyungu nyinshi ni ukuvuga ngo babandi babikaga amafaranga muri banki bazajya kwigurira za mpapuro noneho amafaranga abure muri banki bivuga yuko uzashaka kuguza amafaranga ngo atangire ibyashara mu Rwanda bazamuha igiciro cyo hejuru donc amafaranga ntabwo azaba ari muri sirikirasiyo cyane mu mabanki niyo mpamvu buriya za banki zo mu Rwanda rimwe na rimwe usanga zifite taux d'interet hejuru
yego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko nari maze kubivuga nyine iki kiganiro ni icy'abaturage kuri telefone dufite Pacific na Daniel duhere kuri Pacific Daniel we wihanganye Pacific we
karabikarame
urakomeye
muraho
bwira umutumirwa ahuri
ndi Kigali mu Rwanda
yego
Kicukiro
yego
ndashaka kumara ikibazo cya mbere
yego
iyo myenda Rwanda rufata igenzurwa nande ese ni bande bayishinzwe kuryo ibishinga Rwanda rugiyemo yubahirizwa neza n'amarikanya abayemo
yego
anyishura
yego nagusubize rwose
yego iyo myenda rero ubundi
eme mbabariye gato yambaze Pacifique nimba ashaka kuguma kuri telefone kugira ngo yumve igisubizo cyangwa se nimba yumva radio Pacifique uri gukurikira radio
nacyo ndamubaza
ufite n'ikintu uza kubaza
bibarize rimwe
nibyo byiza kugira ngo dutange umurongo nimba uri gukurikira radio uze kumva igisubizo ariko umurongo wa telefone tube tukuye udushaka abandi
okay
nacyo kibaze
ikindi cya kabiri namubaza ga hari imishinga itangirwa mu turere ugasanga bubatse n'amavuriro amashuko bitarangira ndetse wa muntu ubuze kumbwira ugenzura iyo myenda ya leta akora iki kugira ngo yanishinga atangiwe n'abaganga na rwiyemezamirimo ibashe gushyirwa mu bikorwa kuko ariko yiyemeza afata ahantu ukora ugasanga ategihombo leta bitewe n'uko yambuye abaturage cyangwa se n'izindi mpamvu runaka ndetse leta yohereza gute abashoramari mu gukora ibyo bikorwa remezo iki ni amubazo kimwe
ariko se ko ushaka kwiharira yego kibazo
iyo myenda u Rwanda rufite ibicirwa mu gikinyara kugira ngo byabonetse kuko bishobora guteza ikibazo igihugu kandi bitari ngombwa murakoze
urakoze nawe Pacifique
murakoze
eme umwanya ni uwawe
rwose Pacifique abaje ibibazo byiza kandi biteye amatsiko kandi nanjye ntababeshye rwose ibintu y'amatsiko ariko urabona nk'ikibazo ameze ati ni gute bayigenzura batese ni gute batanga ako kazi ko kugira ngo bakore ibintu bikorwa remezo by'amafaranga ibyo ubundi n'ibibazo umuturage akagombye kubaza leta njyewe ntabwo ndi leta ariko noneho icyo nababwira ni uko hari umugenzuzi w'imari ya leta asohora raporo buri mwaka yabitangiye mu 2002 muri izo raporo nubwo atavuga ati aya mafaranga n'ay'imyenda aya mafaranga n'ay'imfashanyo ariko agerageza gutanga uko amafaranga yagiye akoreshwa ndetse akagenda avuga na n'amafaranga yagiye abura.
Abura ari kubera kuyanyerejwa.
Anyerezwa rwose hari nk'ibyo yita ngo amafaranga atarabonye mbese impamvu zisobanutse impamvu yasohotse.
Kuko ntacyaba yarakoze kigaragara.
So kuvuga ko ntacyo yaba yarakoze ahubwo ni amafaranga nyine avuga ati aya ngaya ndabona yarasohotse ati nkeneye ndetse nk'ibintu nka dokima zivuga ziti yasohotse kubera ino mpamvu bikabura.
Dokima ni impapuro.
Impapuro zikabura. Ku buryo rero aho ngaho nigeze kumva mu kiganiro muvuga yuko muzamutumira.
Tuzagerageza.
Muzagerageza mukamutumira yabisobanura neza kundusha kukumva yuko we abikoramo njyewe ntari umuhora muri leta ndetse n'aho ngaho agenda atanga na za n'impuza n'akazi kagiye gatangwa wenda kadakurikije ibyo bita procurement hadakurikijwe
inzira bigomba kunyuramo zemewe n'amategeko.
Inzira nuko rwose zidakurikije inzira zikurikije n'amategeko. Muri izo raporo rero zisohoka mu Cyongereza, wenda hari uburyo kizisohoka mu Kinyarwanda abantu babyumva. Ikindi nuko izo raporo buriya iyo raporo nayo hari icyo bita transparency, open budget transparency. Icyo ni iki? Ntabwo rero ko ari nk'umushinga se cyangwa se projet cyangwa se organization igira ngo ifashe za leta mu gushyigikira mu buryo kibajya bagezaho amakuru abantu abaturage bakoresheje nyine nk'iriya raporo y'umugenzuzi w'imari. Hari aho bavuga yuko cyane cyane kuri iriya raporo yuko idatanga byimazeyo amakuru ajyanye n'ubugenzuzi bw'imari. Aho ngaho narabisomye numva barasa nkaho bayikritise itanga amakuru, ariko nanone bavuga yuko yakagombye gutanga menshi arenze kuyo atanga.
Pacifica yabajije ati ese imyenda yo ibizishyurwa ryari?
Ibyo nabyo nibaza yuko ntabwo imyenda bagenda bayifata gahoro gahoro ku buryo bisaba gusoma ku mpapuro bakareba niryari izishyurwa.
Mbese
ntabwo nzifite na contract ngo mbimenye.
Ubwo mu magambo make umwenda igihugu gifashe umwe uyu munsi ubufite igihe uteganijwe kuzishyurwa undi nawo nuko ntabwo ari ikintu cy'ikibumbe bavuge ngo ni mu myaka 20 byose icyarimwe.
Nk'izo mpapuro batanga ku isoko ubundi mpapuro ibifite igihe izarangirizwa kwishyura hari mu gihe cy'imyaka 5-10 no mu matangazo batanga barabivuga kuko iyo bagiye gutanga impapuro bijya kuri website ya Ministeri ya Finance ndetse hari n'ibinyamakuru nka Reuters bibitangaza bikavuga bita u Rwanda rugiye gutanga izi mpapuro zizamara iki gihe.
Radiyo Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga ni ku myenda Leta y'u Rwanda ifata nk'uko umutumirwa Eme muri Gusinda Yigaya umuhanga mu byerekeranye n'imari n'ishoramari n'ubukungu yabidusobanuriye buri munyarwanda wese afite umwenda kugeza ubu w'amadolari 250 ku mutwe we. Kuri telefone dufite Daniel we.
Mbwana Thomas.
Urakomeye.
Raho nshuti y'Imana n'abantu.
Uraho neza. Bwira umutumirwa huri.
Urakomeye nshuti y'Imana. Bwana Thomas naringa ukumbuye pe.
Yego nanjye nuko pe. Bwira n'umutumirwa rero huri.
Yego namwumvise. Komera bwana Eme.
Mukomere cyane.
Okay, nitwa Nsabimana Daniel ndi Nyamasheke Ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero. Ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Hahoze ari muri Cyangugu kera.
Ye na bwana Thomas.
Yego.
Mumumbarize iki kibazo.
Arakumva mwibarize.
Ndagira mwibarize. Ese me buriya kugira ngo igihugu gifata imyenda cyangwa amadene mu byukuri ni bande babagizemo uruhare ese nyirizina iyo mwenduje ni bande nyirizina babona ayo mafaranga bwa mbere mbere na mbere ikindi nabaza nabaza ntese kubona hari igihe ubuyobozi buhindagurika iyo ubuyobozi bwariho buhindutse nyirizina kuko bugira manda ari igihe buhinduka igihe kitageze ese nyenda bwafashe bigenda gute igihugu cyishyura gute ese nyine nyirizina amasezerano arahinduka
ubwo Daniel
ariko ndagira nsubirize kuri telefone kuko kuri FM tutabumva
yeye ugume kuri telefone nuko ahubwo nyine ubwo ngubwo ushatse nko kubivuga reka tuvuge leta ya president Habyarimana yarahirimye muri 1994
yego
hazaho leta ya FPR niko abanyarwanda babivuga nibo babyivugira ntabwo ari cyo kubivuga ntabwo ari cyo bihimbye ngo leta ya FPR leta ya Merende na Habyarimana ubwo nimba numvise neza ikibazo cye cyakabira arashaka kuvuga ati nk'ubu ngubu leta iriho muri iki gihe mu 2020 imyenda leta ya Habyarimana cyangwa se na Kayibanda yafashwe ireba ni iyi leta iriho Daniel niko bimeze
yego rwose yego nibyo mbaza
ye nuko nuko reka eme ahita gusubiza
yego ubwo mperere kwicyo ngicyo umwenda n'ubugihugu n'abanyagihugu ntabwo ari ukuvuga ngo kuko Kayibanda se bari kugendera Kayibanda bari kugendera Habyarimana cyangwa se n'ubutegetsi buri ubu ngubu buramutse buvuyeho ntabwo bivuga yuko umwenda ugiye umwenda ni uw'u Rwanda ni uw'abanyarwanda ntabwo ari uw'abantu ntabwo ari uw'umuntu
ntabwo ari uwa guverinoma imwe mbese ni ukuvuga guverinoma igiyeho ifata n'imyenda n'andi masezerano mpuzamahanga yose ariho igakomeza mu izina ry'abanyarwanda kuyashyira mu bikorwa ayo masezerano ayo ariyo yose
niko bimeze nk'urugero muri 1993 umwenda w'u Rwanda wari 42% w'ubukungu bwose bw'igihugu ndetse uragenda ugera no mu 124% ubwo byarakomeje birakurukana bigera biragabanuka bigera muri 74% mu 2004 noneho mu 2006 wahise ujya kuri 12% cyari byagenze gute hari habaye programu yo gufasha ibihugu bikennye kandi bifite imyenda ibirenze ubwo iyo programu ije ihita ikuraho imyenda y'u Rwanda na Rwanda rwari rurimo umwenda uva kuri biliyoni na miliyoni enye z'amadolari bawugabanya bawugeza kuri miliyoni 400
ni ukuvuga abo ngabo babikoze ni abantu bose bari baragurije u Rwanda bishyize hamwe u Rwanda n'ibindi bihugu byari bifite ubukene bukabije mbese bidashoboye kwishyura nibyo ni ukuvuga iriya miryango mpuzamahanga nka banki y'isi ikigega mpuzamahanga FMI ibihugu ku giti cyabyo Club de Paris abo bantu bose n'ingiro nari ntanze bishyize hamwe bashyiraho iyo gahunda yo gukuriraho imyenda bene ibyo bihugu birimo n'u Rwanda
cyane rwose
aha
barabikoze birakunda
nuko u Rwanda rusigarana umwenda w'amadolari
miliyoni 400
gusa
z'amadolari
ariko
ubu nyine byarongeye birazamuka urumva turi kuvuga ko byageze muri biliyoni 6 ubwo kandi turi kuvuga umwenda wo hanze ntabwo twongeyeho wa mwenda wo mu gihugu nawe ugomba kubuka bakaba iyindi biliyoni imwe y'amadolari ubwo rero iki ni ikibazo ariko gikomereye ibihugu bikennye kuko ni nacyo abahanga bajya banonosora bakavuga bati siriya porogaramu bakoze hari icyo iryo bimerera bino bihugu kuko ibihugu byinshi ndetse hari na raporo ya IMF yasohotse mu 2008
IMF ni Fonds Monetaire International ikigega mpuzamahanga
yego ivuga yuko mu bihugu nakwita bikennye bifite amafaranga acitse low income biri at risk sinzi uko nabisobanura
mbese twavuga ko biri mu mazi abira
biri mu mazi abira mu rwego rw'inguzanyo byagiye bifata nyuma y'uko bamaze kubigirira
kubisonera
ariko iyo raporo ntabwo yigeze ivuga amazina y'ibihugu kuko biriya za diplomasi hari igihe bikaba bishaka gukoma rutemberi kugira ngo batababaza imitima benshi cyangwa se bamwe simbizi bakagenda bitonze
ariko za leta zikabimenye
ariko nyine uvugwa abayiyumva nyine kandi rero urumviye ibintu bizamutse bikava kuri 12% nka kesi y'u Rwanda mu 2006 bikaba biri muri 53% mu gihe cy'imyaka iri hafi 10 noneho bakaba banavuga bati amafaranga mwashoye ntabwo ari kuzana inyungu nk'uko bimeze ukabona ndetse nta nubwo ari na World Bank cyangwa IMF bivuga gusa urabona muri article nanditse natangaga ibyitwa Jubilee inkuza organizasiva mu Bwongereza yabivuzeho ivuga iti u Rwanda ruri mu mazi abira n'ibindi bihugu ntabwo ari u Rwanda gusa ubwo navugaga nyine organization yitwa Jubilee Best Campaign hari n'ibindi byitwa za credit rating agencies nka za Fitch Moody's nazo zigenda zitanga uko u Rwanda rumeze mu rwego niba ari igihugu gishobora kugurizwa amafaranga bakaruha icyo nabita kategori
nawe
nukomeza kuguza amafaranga menshi dufite urwayo kutazashobora kwishyura ugatuma rero bishobora kwafectinga igipimo tuguha urumva ibyo byose ni ibintu umuntu ahuza nk'amakuru noneho ukagerageza kumva uko bishobora kuba bimeze ariko rero nanone ku rundi ruhande ntabwo tutabivuga yuko nanone World Bank na IMF ku giti cyayo nayo ifite ukuntu ikora analizi yayo ivuga yuko n'ubwo imyenda y'u Rwanda yiyongera kuri ako kageni ivuga yuko u Rwanda cyane cyane imyenda iva hanze idateye inkeke idateye inkeke ibyo nabyo uburyo iyo umuntu akora ubusesenguzi umuntu areba byose akabikomanyiriza hamwe ubwo icyo ni cyo bita debt sustainability analysis ikorwa na World Bank na IMF iyo ivuga
ni ukuvuga mu magambo make ikigega mpuzamahanga na banki y'isi baragenda bakabyiga noneho bakavuga bati uko u Rwanda rufata imyenda uko n'urugero iyo myenda igezeho n'uko ubukungu bumeze mu magambo make ntabwo imyenda iteye ikibazo
yego ariko nyine biratangaje kuko yusomye raporo ya World Bank buri gihe ivuga yuko ikibazo u Rwanda rufite mu iterambere ryacyo mu bihe bizaza gishobora kuba kumira ari iyo myenda ku buryo nyine iyo umuntu asoma ibi bintu ni ngombwa yuko umuntu agerageza kumva agakusanya n'amakuru niyo mpamvu rero World Bank na IMF isa nkurikira iruhande nkajya kureba nk'ibi bya Jubilee Debt Campaign kivuga nkajya kureba icyo Fitch na Moody's bavuga bo ukabona naho bari kuvuga bati iyo myenda ni myinshi nimukomeza kuguza turagabanya ibi ugasanga nyine ni ngombwa guhuza amakuru ariko ikinini umuntu agaragaza ni uko ubundi umwenda mubi ni icyo ukoresha icyo ukoresha rero ibikunze kuvugwa nuko bavuga bati imishinga bashoyemo ntabwo irazana inyungu nyinshi zishobora kwizeza yuko uwo mwenda bazishyura
Daniel we wabyumvise rero ko umwenda ari uw'abaturage wishyurwa n'abaturage ntabwo ari ukuvuga ngo ni guverinoma niyi bihoraho
yego bwana Toma nabyumvise gusa mbise nibaza akabazo k'amatsiko
kagira kagufa ariko yego
ko dusanzwe ko twumva ngo igihugu cya inguzanyo cya amadene ya naya kuki bakomeza kugiye amadene ese mu by'ukuri baba babona ari ubwiyongere bw'abaturage bavuga ngo tuzayishyura cyabashingira ku mumbarizi iyo mpugukirwa rwose
ye reka nako ahita akagusubiza Eme kamusubize mu magambo magufi hanyuma duhe n'ijambo na Jean Pierre.
Baba bafite ibintu bashingiraho nyine urabona nk'ibyo nababwiye by'izo za credit rating agencies sinzi uko nabivuga ubu niba bita izo nyine ziguha ikikuranga cyerekana yuko uri umuntu uhagaze neza mu rwego rwo kumufuka ukaba ufite mbese ubuziranenge mu kugurizwa amafaranga. Urumva izo ni za organizations zikora zanalize zikareba nyine ubukungu bw'u Rwanda, zikareba uko u Rwanda ruhagaze mu rwego rw'amafaranga yinjira, bagakorera ibihe bizaza, bagakora ibintu by'ubusesenguzi birebire, noneho bakavuga bati dore uko bimeze. Ibyo bintu rero bimaze kuboneka, u Rwanda narwo nyine bahaguruka nyine rukavuga tuti twebwe dushoye ibi, barangiza nyine bakagira mu buke y'u Rwanda ruziho nk'uko rwagiye ubukungu bwagiye bukura mu gihe cyihuta mu myaka yashize. Icyo cyonyine urumva ko ni ikintu cyiza gishobora gutuma abantu bavuga bati hataba abantu bari gukora akazi, reka tubahe amafaranga. Icyo kintu cyonyine kibagize imibare bagenda berekana n'ibindi byinshi binyuranye bagenda leta nyine igenda isobanura, nabyo navuga ko biri positive nyine bitera nyine akanyamuneza abashoramari bakavuga bati yes.
Radio rya Amerika, Daniel we urakoze rero.
Urakoze cyane bwana Thomas, turabakunda cyane ijwi rya Amerika.
Natwe turabakunda pe. Komera.
Okay.
Muri isanga umutumirwa ni Eme muri Gosindayigaya, turaganira ku myenda y'u Rwanda. Ese ifatwite nibyo yasobanuye, ese irakora uko bikwiye, turimo turabiganiraho. Kuri telefone dufite Jean-Pierre. Jean-Pierre we.
Yego murakoze.
Nguraho neza. Bwira umutumirwa uri Jean-Pierre.
Ni ndi mu mujyi wa Kigali.
Yego.
Mu karere ka Gasabo. Yego.
Gusha ku ngingo.
Ndagusha ku ngingo, wambaza umutumirwa tugendeye ku ngingo mwavuze, mukabureba uburyo imyenda y'igihugu izamukamo.
Komeza.
Yego. Ukurikije imyenda yavuze, aho u Rwanda rwagize aho rusomerwa kujya kuri miliyari zonyine magana ane
miliyoni
mu gihe miliyoni magana ane zonyine mu gihe gito rukaba rugeze kuri biliyoni eshatu n'ibice
miliyari eshatu
zirenga biliyoni eshatu na miliyari magana arindwi n'ebyiri. Wakwibaza uti ko hari impungenge z'uko mbere na mbere byagaragaye ko iyo mishinga u Rwanda rwashima amafaranga itarimo ibyara inyungu mu gihe cya vuba sikari cyo yavuze, kandi izo nguzanyo ni umutwaro w'abanyagihugu. Nubwo akenshi numva abe kenshi iyo ugiye impaka n'abanyarwanda bo bumva ko akenshi byitwa inkunga, u Rwanda rwasinye inkunga ya World Bank ya miliyari ijana na mirongo inani ya miliyoni ijana na mirongo inani z'amadolari miliyoni magana abiri. Abantu bazi ko ari inkunga nk'uko umuturage we ahabwa inkunga nk'ibi twita nkunganira akajyana amafaranga yose ntacyo leta izamubaza. None mbajije ine mpuguke ese asa ubona ko mu Rwanda tutazagira igihe cyo kuba twagwa mu madini akabije, ari naho abanyarwanda tujya tugira ikibazo akenshi izamuka ry'ibintu bya hato na hato, imisoro ikabije rimwe na rimwe abanyarwanda bagenda binubira ariko wenda mu buryo bwo kubivuga bateruye bikabira umutwaro igihugu, kuko uwo mutwaro n'uw'abanyarwanda. Nkeka ko ikitwa inguzanyo igihugu kiba kizayishyura kuzageza igihe izarangirira iyo hatajemo ibyo bintu byo gusonerwa. Nkabaza impuguke nka Yume, niba itabona niba ari ibi nk'abanyarwanda asanga iyo izo nguzanyo ko bizamuka bitabira umutwaro igihugu bigatuma n'ubuzima bw'igihugu burushaho abanyagihugu burushaho kujya ahakomeye cyane.
Jean-Pierre urakoze. Emeye umwanya n'uwawe rero.
Jean-Pierre urakoze ku kibazo mubajije, kandi numva nacyo teamatiko, ariko ibyo uvuga birumvikana, kandi iyo ukurikije ubusesenguzi nyine bugenda butangwa ari muri kuri banki y'isi yose ari ndetse n'iyo fomu moneteri, n'ubwo bavuga bati u Rwanda umwenda waho kuri ubu ngubu nta kibazo, ariko bagenda bavuga bati nyamuneka mushore mu mishinga ishobora kuzana inyungu. Iyo urebye rero n'izo za Jubilee Debt Campaign zishyira u Rwanda mu bihugu biri mu mazi abira, birumvikana nyine ko haba hari ikibazo ko nibakomeza izo za credit rating agency bizagabanya zikabakura mu bihugu bishobora kwizezwa kuzagurizwa ubutaha, urumva ko icyo gihe hari ikindi kibazo. Ikindi kibazo rero buriya gikomeye ni uko ibibazo by'inyungu bagomba kwishyura kuri cyangwa se entere bagomba kwishyura kuri iriya myenda nayo zigenda ziyongera uko umwenda yongera niko ziyongera. Ariko ugasanga nanone ku rundi ruhande amafaranga y'umusoro bakura mu baturage wishyura kuko afite akazi ugasanga nayo ni makeya. Hari n'aho bavuga yuko bose iyo bagereranyije amafaranga leta yinjiza y'umusoro n'umwenda babona igihe cyo kwishyura uwo mwenda kigenda kiyongera, bivuga ngo niba washoboraga kwishyura mu mwaka umwe usanga nko mu mwaka ukurikiyeho ushobora kwishyura uwo mwenda mu myaka itatu mu myaka ine. Ibyo ni ibigereranyo bagenda batanga byerekana yuko nyine mu Rwanda ruba rufite ikibazo mu bijyanye n'amafaranga binjiza ku musoro ugereranyije n'ayo ngabo y'imfashanyo. Aho rero nyine nibaza yuko abategetsi bo mu Rwanda nabo barabireba, kizera ko babireba kandi niba batanabireba wenda byumva bakabitega amatwi. Aho ariko niho hazira nyine n'ibisubizo bishoboka kugira ngo ibyo bintu bikemuke. Ubwo nk'ikigereranyo cy'umugenzuzi w'imari cyerekana amafaranga atakara, cyerekana amafaranga agenda mu bintu nk'ibyo navuze hejuru nyine, ugasanga amafaranga yagiye ugasanga nta mpapuro zibyasobanura yagiye ateye, ugasanga nkurikije uko nabibaze nko mu guhera nko mu 2022 kugeza wenda nko mu 2017 umuntu yavuga ko umuntu agereranyije u Rwanda rutakaza nka 15,000,000
buri mwaka
z'amadolari ku mwaka. Ayo ngayo ni amafaranga yakagombye gukora ibindi bintu. Nk'urugero urabona nko mu 2016 u Rwanda rwigeze kugira ikibazo ahanini gitewe bavuga ko gitewe n'ibyo bacuruza hanze wagereranya n'ibyo batumiza hanze n'ibyo bacuruza hanze, ugasanga nta madovize bafite ku buryo nyine habaye ikibazo biba ngombwa yuko Fonds Monetaire ibaguriza akayabo k'amafaranga ageze nka 200,000,000
kugira ngo u Rwanda rushobore kugira amadovize
kugira ngo nyine rwiyubake, kubera yuko ayo madovize yari yabuze no muri Banque Nationale, ibyo bita reserve bisa nkaho
twabyita nk'ishyingu, amafaranga igihugu kiba gishinguye muri banki y'igihugu.
Yego. Ubwo rero aho ngaho iyo urebye nk'izo 200,000,000 noneho ugafata izo 15,000,000 batakaje mu myaka icumi, urumva yuko deja tugeze muri 150,000,000. Noneho ngo utakaje 150,000,000 mu myaka icumi mu mwaka umwe ugahita uzibuza. Aho rero urumva ko haba harimo ikibazo, bivuga ngo kugira ngo ibyo bintu bitaba hagomba kuba ingamba zifatika z'ukuntu ari amafaranga umugenzuzi w'imari ahora avuga ati yagiye ayo mafaranga agabanuka, kuko u Rwanda ntabwo rukize tugomba kubyemera. Nubwo ngo na gakeya dufite ntabwo kagombye gutakara. Ikindi rero hari n'ibindi bintu bita ngo illicit financial transaction, ayo ni amafaranga ubundi agenda mu buryo budasobanutse.
Yego.
Ayo mafaranga rero abahanga bavuga yuko ari ikibazo muri Afurika
yose,
muri Afurika
n'u Rwanda rurimo, birumvikana ubwo
n'u Rwanda rurimo, bavuga yuko ayo mafaranga Afurika ibashije
kuyakoresha uko bikwiye
daboro, kugira ngo ntitume agenda. Ayo ni amafaranga mbese abagiye mu bintu bimeze nka ruswa, urabona Afurika irakize mu bintu bijyanye n'ubukungu bw'ubutaka, ugasanga nyine amafaranga bacuruje mu by'agaciro barayajyanye nyine nk'abiri bavuga muri iriya raporo y'abanki bajyanye mu Swisi bajyanye mu bindi bihugu ariko babikoresheje mu buryo bufarisifi nyine bw'amanyanga ugasanga za biliyoni ziragiye nk'ayo mafaranga bavuga yuko Afurika ibashije kuyakontorora ntasohotse Afurika ntabwo yayikeneye ifashanyo nta nubwo yakeneraga imyenda mbaye nk'urugero nk'u Rwanda bavuga yuko iyo urebye nk'ayo mafaranga agenda nko mu 2004 niba nibuka neza 2004 yari ari muri miliyoni 200 y'amadolari yagiye muri ubu buryo noneho mu 2013 aragenda agera kuri biliyoni
miliyari yose y'amadolari
ibyo ngibyo bisohorwa na muri raporo ya ikintu cyitwa ngo Global Financial Integrity Global Finance yasohoye iyo raporo mu 2015 niba nibuka neza ubwo rero urumva nk'ibyo ngibyo ayo mafaranga babashije kuyakumira
miliyari nzima y'amadolari
ntasohoke
kandi mu buryo butazwi akaguma mu gihugu
mu kwishyura abayasohoraga niba ari n'ibintu bacuruza cyangwa bashaka bakishyura umusoro wayo cyangwa se bakakoresha mu bindi leta ikayagaruza icyo gihe byafasha ayo umugenzuzi w'imari ahora avuga babashije nayo kuyakumira nabyo byafasha ariko buriya hari n'ikindi gikenewe nuko abaturage mu Rwanda nabo bumva ko nyine umwenda atari uw'umuntu cyangwa se uw'abantu ni umwenda wabo ni byiza ko abanyarwanda bavuga ibibazo bya human right rwose ariko bagomba no kuvuga n'ibibazo by'amafaranga civil society zagombye kuva hasi zikareba ibibazo by'amafaranga nk'uko bivuga ibibazo by'abana bagwingiye bakavuga n'iby'amafaranga opposition nibyo mvuga mu nyandiko nanditse mvuga nti opposition ni byiza ko aba opposition ariko opposition igomba kumva ibibazo by'amafaranga kuko iyo opposition niba ishaka kuzategeka nayo nanone izafata wa mwenda w'ishyaka naryo ryagiye rifata icyo gihe umwenda rero ntabwo ari uw'abantu ndetse nta nubwo ari n'uw'ishyaka umwenda ni uw'abanyagihugu
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga imyenda amafaranga anyerera eme muri go sindayigaya akora muri banke yo muri Sweden Bank i Stockholm n'umuhanga mu by'imari niwe rero turi kuganira kuri telefone dufite niyo ngabo
yee
urakomeye
ndakomeye
wabwira umutumira huri
ndi mu Burundi mu ntara ya Bururi
yee nuko duga ku ijambo
nagamana mwibarije ikibazo amadeni y'ibihugu bifata ibihugu byacu umunyagihugu wese wahahombera
ikindi
cya kabiri none ayo mafaranga dusanga kezi ajya mu mifuko y'abantu bamwe bamwe nyine birakanga niyo hahahombera ikibazo cyane cyari
urakoze cyane niyo ngabo
ntabwo nabyumvise neza ariko
niyo ngabo umutumira avuze ko atabyumvise neza bisubiremo rero
namubajije ikibazo cya mbere amadeni y'ibihugu byacu bifata umunyagihugu si uhahombera kanini
umunyagihugu si uhahombera
ikibazo cya kabiri usanga ayo madeni agiye mu mifuko ya bamwe mu bategetsi
yego eme noneho wabyumvise
nabyumvise
nuko niyo ngabo urakoze nawe kubera ko utumva radiyo Ijwi rya Amerika ugume kuri telefone noneho eme agusubirize kuri telefone wumva kandi nanone sabe eme tugende tugaduca n'imyanzuro kubera ko igihe kiragiye pe eme umwanya ni wawe rero
ndabumva yego imyenda ibihugu bifata ubundi yagakwiye gufasha abaturage ariko ikibazo
biba iyo nyine nkakuriya amafaranga ashowe mu bintu bidafitiye akamaro abaturage no kuvuga ngo mu bintu bitarema akazi. Ubwo rero umuntu agomba kwibaza ati amafaranga u Rwanda rwafashe haremyemo akazi mu kubaturage kandi akazi karambye kubera yuko umusoro umuturage yishyura umusoro kugira ngo yishyure uwo mwenda. Ntabwo rero ushobora kwishyura umusoro udafite deja akazi ko kugira ngo utangire umusoro.
Mbese ugomba kwishyura ruko ufite icyo winjiza.
Nguko.
Yego. Kandi iyo myenda ikaba ariyo iguhubwa uburyo bwo kwinjiza mu mufuka wawe.
Rwose nk'umucuruzi wari we wese ufata umwenda agatangira ibyashara akunguka kwishyura agaha akazi n'abakozi ibyashara bikiyongera agakomeza nyine no gushora ibintu mu mahanga business ikagurowinga nyine igakura nanjye naho ngaho mbibona. Ni ukuvuga ngo rero niba umuturage nta kazi afite ngo yishyure imisoro ahubwo akishyura umusoro nta hakura aho n'ikibazo. Ikindi kintu nakongeraho muri nyandiko nanditse naravuga nti hari akantu tugomba kwibaza. Nk'ubu iyo urebye usanga imyenda yo mu Rwanda yariyongereye kuva mu 2000 niba nibuka neza 2007 kugeza mu 2017 ariko noneho wareba neza ugasanga n'uburinganire hagati y'abantu nabwo bwariyongereye icyo gihe. Inequality yariyongereye aho ngaho rero
ubwo ni ubusumbane rero
ubusumbane bwariyongereye hagati y'ibyo 2017 na 2017 aho ngaho nkibaza nk'umuntu ese bya abahanga bazadufashije kureba niba koko niba imyenda yariyongereye icyo gihe noneho n'ubusumbane bukiyongera ntabwo byaba bifite ahantu bihuriye. Ugasanga koko hari ahantu abaturage bashobora kuba babigwamo barabiguyemo. Aho ngaho hari ikibazo umuntu ashyiraho nyuma y'inyandiko kugira ngo nyine habe ibindi biganiro nyine bituma abantu bibaza kuko buryo ibiganiro bituma abantu bashaka ibisubizo. Hari ikindi kibazo cya nyuma yari yavuze ariko
icyo kujya mu mifuka y'abategetsi.
Ibyo ngibyo rero byo kujya mu mifuka y'abategetsi ubundi n'abagenzuzi b'imari bakakwiye kubitubwira. Nakuri iki kiganiro mwagiranye n'umuturanyi w'i Burundi ku bijyanye n'imfashanyo avuga ati bafite ukuntu babigenza bakakorana bavuga ko bazakorana na UN. Abo ngabo ndumva i Burundi ho bafite ukuntu babikora mu Rwanda ntabwo mbizi neza ariko ubundi numvaga byagombye kuba biri muri responsabilite z'umugenzuzi urya mugenzuzi
w'imari ya leta
akatubwira neza uko ibintu bimeze cyangwa se nyine niba hari ikigo gishinzwe kugenzura niba ibyo bintu bikorwa nyine niho mbabwira nti ibyo bigo niba bidahari bigomba kubaho kugira ngo nyine batangire bavuge ibibazo by'ayo mafaranga. Kuko urugero rwose Thomas nk'ubu urebye amafaranga y'imfashanyo u Rwanda rwabonye kuva mu 1960 ni $22 billion
ni menshi cyane. $22 billion
ukajya kuri $800 million ariko ukaba ugeze kuri $6 billion. Aho rero umunyarwanda wese yakwibaza ati ayo mafaranga yose yamaze iki ari kumara iki cyangwa se akanibaza ati hakojwa iki kugira ngo ayo mafaranga agire icyo amarira
agaragare rwose ko afitiye akazi afitiye akamaro buri munyarwanda. Ni ukuvuga umwana yiga neza akabona akazi isa afite akazi na nyina afite akazi mbese amafaranga yinjira mu mifuka ya buri muturage. Eme isahira tura
kandi nakongera
ndakubwiza ukuri ntabwo twakabonera umwanya
yego ni ukuvuga ngo umuntu agomba kwibaza ati akurikije uko ubukungu bugenda bugenda ku isi ese ibihugu bikize bizakomeza kuduha amafaranga.
Ndagushimiye cyane rwose namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika murakarama.